magaalada Baydhabo sanadoogii dambe wali baa ku dareeray horumar shalgadeysan dhinaca wadooyinka sida aan dhaxmarayn xaafado magaalada ay la ku sameeyo dhagaxaanta ka balistoonka ama interloga iyo aan laamid u biin taaso magaalada hadda fudaytay in istareerow ka dadkii iyo baabuurta oo markii hore dhibaato ku jirtay gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulla Cali Watiin iyo kormeeri wadooyin cusub ee ka dhisay xaafadaha Wadajir iyo Holwadaaga ee magaalada Baydhabo walaana kormeerka ku weheliyay gaasmiyasha waxyaha dhulka iyo injineerada dawladda hoose ee degmada ana kumbadee shacabka xaafadaha Wadajir iyo Holwadaag yah dhawaayeen wadooyinka la dhisay iyo no sheegay intii markii hore aqabad badan ka jirtay wadooyinka intii la sameeynaa
maarantan hadagay jidkan hadageyka ka yaqaan ku qaadna jiir goor ha ku bilaawne hadan hadees gooska uu ka suurugne malaha mar jarin raashinka uu nahay deegaan meel kale deg jarnay heen bumbo shara kale degani balaayirti ha qaal jirti inta ka sheena jirti geekna bay dhawa baarka ku tamanta ko yahay ha dhawaa waa xamaasid biin oo geek liin koob korno yaa inta la suurugne
gadaami ha dhawaa haafada ka dhawaa geeko geekan haynaane meel lokal meel aan tuq fayl aniga nu iska koyn ilaahay umrigaan niin deersi gadaami haafada weenati adii baarago hayti ila anta mukuudu antana baarog arabta yaa dhiyo hayta haafada weenan
sidoo kale gudoomiyalka haafada Wadajir iyo Holwadaag ayaa sheegay in wadooyinka iyo ilaalsada doonana bulshada nabadgelyoonka baaqina in la dhowro badqabka wadooyinka
mahadalin ma inta kuma hadnaan dawladda Koonfur Galbeed madaweynaha gaar ahaan gudoomiyaha degmada Cabdullaahi Cali Muhammadin oo marne kaaliwiin ku qaaday jididkan suubis iyo horumarka haafada runtii marne jididkan dabaalan qabi dubkan lan qabi meeku mid aan marne wadaadi umma loo marne madaas isbitaal lan qaada marne jid la marsay lan halaan lan giijir loo siyaasa lan marne in la qaado la fadaa jidmeen halaan eeda lan ka neebsadi mahadalin ageeg marne marne gudoomiyaha kama naqayna ilaahay marne maado dhan suuganta gaar ahaan su garabneysi wadooyin badan aad marneed yaa amarneysi inuu marneed biina runtii marneed aad horumarka haafada bulshada haafadna maanka baaqane jididka marneed oo biimareenka inni wasag iyo naqashanku ku ilaaliyaan
anka dambeyntii gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdulla Cali Watiin oo la hadlay warbaahinta iyo sharaxaad ku bi meeluhu sumalaha iyo dhismiyasha wadooyinka soo sheegay intii wadana sidii la diiri lahayd wadooyinka kale ee burbursana
guud ahaan ujeedadu ma ay tahay in aan kormeerno meelyo may boowal marahayaan iyo tayada wadooyinkaasi may boo la dhisay iyo shirkadaha oo hawlwada may boo in control yamay buu yahayti alhamdulillah walaalna ka faraxo in may buu xafadoogasi oo may buu sanooyin ka hor may buu eed may buu la may buu dhibaatan kaayti in wadada la may buu hayti oo geeka alhamdulillah may buu doon oo iska xiro oo xafadaha may buu access badan soo bihay ama hadan xafada caadiga ah ama hadan may raasay barakaayaasha oo magaalada ku soo ee xafad may buu oo wadaag iyo xafad wada jirba dhibaatooyin badan ay ka jireen oo may buu dhinacay buu wadooyinka marka walaalna ka faraxo in wadooyinkaasi may buu gabagabo may buu marahayaan meedanka ma hadnaan ah ee hay'adda ILO iyo hay'adda maraysay ee bangiga KfW ee dowlad Jarmalka oo may baasidii biyaayaan waa madan hanaga wadooyinka ee xaafado la marsiyahay dabaan wada kasta madee la dhisa meen baanta ilaalin iyo dayactir iyo may buu kormeer guud markaas la kusoo biyo in maran dadka may balfaday may buu iyo wadooyinkaas ilaalada si marka meel wada kasta oo may buu dhibaato diir ama meel ka fog la soo bi dawladda hoos meen diyaaray department dhawn diyaaray oo wax dhaw may buu engineer iyo dayactirka wadooyinkaas may buu qaabilsan yelan diyaaray sida hadii meeg lahni wareejiyay may buu meeligii kasiyo ku fogaan amalka diiran xoramay balka dayactiray
hirgelinta wadooyin casri ah waliba ay fududahay seenis dareerow ku baabuurta iyo dadka sidoo kale waliba koran qaada si dhaqaalaha amniga iyo ganacsiga magaalada